man is here. Give them acha, acha. Let's go. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Try ana chukwaja kona gazilege. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Try ana chukwaja kona gaz. Oga gazile moke gazile ngwani. Poverty ama mfuai. Yana yoli sabunu kwe gono gono gondo. Nisia inisi umu umuai. Okazielu ngoko gazielu ngwai. Poverty ama mfuai. Yana yoli sabunu kwe gono gono gondo. Nisia inisi umu umuai. I'm Mr. Dian verse 1. Osetie. Acho me positive answer. Okay. Inenye kwa chine dugo tuzo nuziri. Inacho kwaja.
What?
Ifu onye kama. Ineme kwa liya something. Ancha baja, investment tobo ni ime na life of the people na taite kula kubu nukuaja. Olu kuogu wababwa mbo na achuaja. Jaga onyi sin chuaja. Juese, ndi uka na achuaja. God of Elijah boku kochi eliaja. Mekwe, inachukwaja. 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 Try anachuaja kona gazilege. Inachukwaja. 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 Try ana chuaja kona gaz. Oga gazili ngoke gazielu ngwani. Poverty ama mfuai. Yana yoli sabunu kwe gono gono gondo. Nisia inisi umu umuai. Ogazielu ngoko gazielu ngwani. Poverty ama mfuai. Yana yoli sabunu kwe gono gono gondo. Nisia inisi umu umuai. Obini wena gozi kwa no so many people. Netinye smile na the face of his people. Odilizi ngobye jelieli blue kwenye sin chuaja. Man of the people. Odogwe jefi wezi occasion.
What?
Ama nobya noga bo millions. And oge bukwe go na bullion van. Mekwa give away for his million fans. Odogu mwe lava chula jabwa lava obodoma bulozu jaja. And dema kwa nobata nagama nobata ega no kudebwe tata.
Let's go!
Ina chukwaja. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Try ana chukwaja kona gazilege. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Ina chukwaja. Try ana chukwaja kona gaz. Oga gazili ngoke gazielu ngwani. Poverty ama mfuai. Yana yoli sabunu kwe gono gono gondo. Nisia inisi umu umuai. Oga gazielu ngoko gazielu ngwani. Poverty ama mfuai. Yana yoli sabunu kwe gono gono gondo. Nisia inisi umu umuai. Ah, so Young King on the beat. Come in the young nature.
It's Young King on the beat.
Jaga onyi sin chukwaja.